ngal ɗo cuuɗal oolal ebnodira ɗum centre oasis woɓɓe dunodiri ɗum sokourani ɗo rewɓele sawɓe ñaw coofe ɓe gondi e sawrede ko yaate rewɓele capanɗe joyom kañum gondi e sawrede ɗo le on ɗo wattu docteur Aissata Sama Sekou andanɗo kabaru ñaw coofe
ñaw coofe o yo ñaw mbawɗo heɓede wakkati reedu omo wawi laatade sababuɓe donka marde kibbe mabɓe omo wawi heɓede ɗum wattu so debbo ɓuyinugol muɗum laatake hunde newide dogotoro en ɓe ɗu ana wawi laatade sababu makko
jaati
jantu demba kañum mayya kone ɓe sukaɓe rewɓe ɓe gaari sawrade le oɗon nokku eɓe gondi halde no ñaw o heɓiriɓe
balɗe ɗi gammi miɗe tirko fadi am ɓeynude suka ɗaniɗo ɗum ɓeynude caggal muɗum ñaw o nangui kam mile lamorɗe kita ƴewmi mi waldi e rewdu nawuru balɗe tati ɓeynugol angol laatake hunde newi ne feyi dogotoro en ɓe kina ɗanni kam no pinu minne mi tawi suka o ɓe jaltini ɗum o ɗaniɗo ñaw o caggal muɗum heɓi kam
kanko docteur Aissata Sama Sekou o wi ko ɓuuri hewde ɓeɗo rewɓele fo so ɓami fa keeɓi oɗon ñaw tippirte caggal wala fo kuncinowo ɗum e hoore so worɓe mabɓe tippitirkiɓe caggal noon ɗoɓe goni ɗo dow wattaɓe kanko jeli ka o yo goto e ɓeɗo yimɓele ɓe ɗiɗo kutteji yetti keɗɗen komo sifi dow hen
so ñaw o won e ma bamako ɗo gonɗa ka ana santi so wona ɗum de créduji ɗi ka ana tiiɗi sanni omo tampina neɗɗo e kulle kewɗe a latto neɗɗo takkaɗo bangue so a joɗike nokku a immike a tawan homo fu guite muɗum to joɗinoɗa to fewti yogaɓe hoore holi tan wiide an ka wona debbo kasen
faɓe keeɓa ɓe pewte ɗiɗo tiɗallaji woɓɓe mabɓe lonnayan kaddule woɓɓe dupasan noon kanko kiyatu keta o sediri wiide
ila Moussa Traoré ana e laamu min kaddule lonnanmi faale ñalawma hande o miɗe waɗanno jaagugol mi darni hande ka lonni ɗini gaɗanmi min ka so gonga o yimɓe galle am faabike kan sanni saabi kamɓe balli kam sawrade min du miɗe wondi tewtude faham jawdi ndi mbawmi sawrirade
ɓeɗo rewɓele kolliti wiide heɓude safaraji ɗi jaate wona ko yaafi professeur Mohamed Lamine Djekite yo goto e gollo suudu hôpital Pongé o wi cafaji goɗɗe an toonon puɗɗira ujunaji capanɗe jeegom fa yetto ujunaji temedere CFA ko wi pelle ONG goɗɗe an gonde faabade ɓeɗo rewɓele
faut dire qu'il y a l'ONASER
fedde ONASER nde ana wondi wadde immadaraji kañum en ONG en fa sakko ñaw coofe o nde région ngaji leydi amen ɗi fo cafaji ɗe ka wona maire ONG ngaji ɗi darloto e ko e saɗɗa muɗum fo fuɗɗude uynayi capan jeegom yaade uynayi hemere bambara
300 400 000 francs
le oɗo ñalawma keeƴinaɗo sakkade ɗiɗo ñawuji yoga dogotoro en rewɓele ana gondi e faabade ɓeɗo rewɓele docteur Aissata Cissé yo goto e ɓeɗo faabotoɓe
fedde ne ɓe noddirta réseau des femmes médecins kañum en woni keɓuɗo hakkille waɗande mballa e rewɓelle gurduɓe ñaw coofe o pongé ɗo nde hakkunde ko ɓe gaddanta ɓeɗo rewɓe ko ana orgevel sabune ana hen serviettiŋaji kañum ko nandi muɗum fana muɗum yo fa faabo ɓeɗo rewɓelle eɗe tiɗɗala ko ɓe gondi fewde muɗum ñalawma
fuuɗe rewɓele cawɓe oɗo ñaw coofe wonɓe ley le nduɗo suuduɗoɓe gondi e sawrede aɗa gondi e wadde noddago fewde e laamu o tinno faabo ɗum en